Kama sali yoli mekata, ita ubeta kufata, baby, back to the matter. Iyo minyosho matata, asa, asa kiingisha weze, aweze, atingisha weze, ilo weze. Asa, asa kiingisha weze, aweze, atingisha weze, ilo weze. Ukikaona kama form 2, form 1, ila eji mekata hivi, so muindi mbaniani, ila mina kapenda ni. Mami love, I wanna see you this night. Mami love, yako inabana ina tight. Unachovya yote, unapepeta, unapepeta. Yani kote kote, unakeketa, unakeketa. Ukipanga hizo kodio, unapendeza, sauti kama choir. Siwezi gonga ta audio, makengeza, kidume na litaya. Kama salio limekata, ita ubeta kufata. Baby, back to the matter. Iyo minyosho matata. Asa, asa kiingisha weze, aweze, atingisha weze, ilo weze. Asa, asa kiingisha weze, aweze, atingisha weze, ilo weze. Baby turn me on, kini papande nasko. Na weka ta milion, na kupata milion. Leo sito ibo kama na ugu wa kidege. We mama we, we mama we. Yani ni mele wa mbege. We mama we, we mama we. Dani ya groundi, is all roundi. Zina nifanya niweke. Na force ya tapoundi, ya soundi. Ya kukufanya ucheke. Mami love, I wanna see you this night. Mami love, yako inabana ina tight. Kama salio limekata, ita ubeta kufata. Baby, back to the matter. Iyo minyosho matata. Asa, asa kiingisha weze, aweze, atingisha weze, ilo weze. Asa, asa kiingisha weze, aweze, atingisha weze, ilo weze.
Daddy, in the world, keep it on that.